jambu jambu eh, kama kitendezi kama kalambwanda na na kalambwasi na kama una msambwanda usiingie kati alulue alulue
alulue
ah, kama mtu wachezi mzabu
mzabuwe
sema alulue alulue
alulue
ha, kama mtu wachezi tumtoe
Tumtoe.